Wahenga walisema penzi la mea penye penzi, tuendele kupendana japo wapo wanumia. Sasa naiona thamani ya mapenzi, kwako mimi, kwako ni imedidimia. Penzi letu tulienzi hata kwa ugali na bamia, tubembelezane kwa tamu tenzi hata tunapoikosa mia. Vimba mpenzi,
vimba
nidai mpenzi,
vimba
hatama mpenzi,
vimba vimba
vimba mpenzi wangu we,
vimba
nidai baby wangu we,
vimba
tamba mpenzi wangu we,
vimba vimba.
Tamba mpenzi wangu we,
vimba.